ibhizinisi likaPalisa liyakhula. Uqashe uPhuthi ukuba amsize aphathe igatsha elisha elikwenye indawo. UPalisa ubonisa uPhuthi isliphu seholo lenyanga. Isliphu seholo sibonisa imali uPhuthi azoholelwa yona njalo ngenyanga. Singabonisa futhi imali eyengeziwe njengamabhonasi, imali yesikhathi esengeziwe asisebenzile noma i-commission. Ingqikithi yayo yonke imali yaziwa ngokuthi iholo eliphelele lanyanga zonke.